waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Hogaamiyaha Laybarka ee aqalka senatka Penny Wong ayaa mooshin hore u soo hordhigtay baarlamaanka, kaasoo ay ku doonaysay in lagu tuuro hindisaha dowladdu ay wax uga beddelaysay firqada 18C ee xeerka midab kala sooca. Isbeddelka dowladdu doonaysay in lagu sameeyo xeerkan ayaa looga adkaaday 31 cod, iyadoo ay taageereen 28 cod, iyadoo sidoo kale ay taageereen tuuridda hindisaha dowladda xisbiga Greenka, senatarada gruubka ama kooxda Nick Xenophon, iyo xildhibaanada madaxa bannaan Jackie Lambie ee Tasmania laga soo doorto. Xisbiga One Nation iyo senatarada Darren Hinch iyo David Lionhelm ayaa dowladda la codeeyey. Isbahaysiga ayaa doonayay in la beddelo kelmadaha gaf, bahdilid iyo cay oo lagu beddelo caga jugleyn iyo dhib joogta ama waxa harassment ama intimidationka loo yaqaano. Xeerilaaliyaha guud ee dalkan Australia, Georgia Brandes, oo ah dadka aadka ugu ololeylaya uguna doodaya hindisahan, ayaa weli ku adkaysanaya in looga dan lahaa in lagu xoojiyo sharcigan laguna ilaaliyo xorriyadul qawlka.
Sometimes, because in making our case, we use words that may hurt the feelings of others.
Mararka qaarkood, si aan fikradaheena u dhiibanno, waxaan isticmaalnaa kelmado dadka qaar dareenkooda dhaawacaya. Waana sidaas sida dimuqraadiyaddu u shaqayso, waana sababtaastaan dimuqraadiyaddeenna ugu tilmaano mid xooggan oo caafimaad qabta. Nidaamka dimuqraadiyaddana ma aha inay jirto sabab qof loogu diido inuu ka qayb qaato dood ay dhici karto in dadka qaar ay u qaataan gaf, cay ama bahdilid. Laybarka ayaa bilaabay inay ka soo horjeestaan isbeddelka dowladdanu doonayso inay ku sameyso xeerka midab kala sooca. Senatara Malindiri McCarthy, oo ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid, ayaa baarlamaanka u sheegtay in isbahaysigu ay isku dayayaan inay wiiqaan iska difaacidda hadallada nacaybka ku salaysan.
This debate is about saying you have no right to take offence when people make these comments.
Doodan waxay leedahay xaq uma lihid inaad gaf u qaadato markaad dadku hadlaan.
Waxaana ka hadlaynaa xorriyadda iyo xuquuqda, laakiin dadku xaq ayay u leeyihiin inay gaf u qaataan marka hadal xun lagu yiraahdo oo midabkooda ku salaysan. Australia ma aha dal aan cunsuriyadu ka jirin, laakiin sharcigan waxaa lagu doonayaa in indhaha laga qabsado cunsuriyadda dalka ka jirta. Cunsuriyaddu waa boog ku taal Australia, waana boog qaran oo danqanaysa. Mucaaradka ayaa walaac ka muujiyey hindise kale oo dowladdu ku doonayso inay wax kaga beddesho qaabka ay u shaqeyso guddiga xuquul bini'aadanku. Kooxda senatarada Nick Xenophon ayaa sheegay inaan loo baahnayn in dib u habeyn guddigan lagu sameeyo lagu degdego. Sterling Griffin, oo ka tirsan xisbiga ama kooxda Nick Xenophon, ayaa aaminsan in xeerka kala sooca uu yahay mid waxtara oo shaqeynaya.
There are numerous points of misunderstanding. For instance, the oft-made claims that racial vilification laws criminalize hate speech or involve a form of...
Waxaa jira dhowr arrimood oo si khalada loo fahansan yahay. Tusaale ahaan, dooda inta badan la sameeyo oo ah in xeerkan uu dambi ka dhigayo hadallada nacaybka ah ama kuwa leh waa nooc caburina oo dowladdu wadato. Sharcigu hadda sida uu yahay labadaas midna ma aha. Xisbiga Greenka ayaa mar kale u isticmaalay doodan inay ra-iisul wasaaraha ku eedeeyaan inuu isku dayayo inuu ku qanciyo qaybo ka tirsan isbahaysiga. Sii wadida arrintan oo cod aruurin kastoo la sameeyey ay sheegayaan in taageero badan aysan ka haysan codbixiyaasha Australia. Senator Sarah Hansen-Yang ayaa ku tilmaantay isku daygan mid ah inuu ra-iisul wasaaruhu siyaasiyan isu ilaalinayo.
The Prime Minister allows that to happen all because he is worried about his own internal political fight.
Ra-iisul wasaaruhu wuxuu ogolaaday in waxyaalahaas oo dhan ay dhacaan. Wuuna ka walaacsan yahay, sababtuna waxa weeye wuxuu aad uga walaacsan yahay dagaalka siyaasadeed ee hoose ee xisbigiisa dhexdiisa ka jira. Aad buuna uga xun yahay waxa dhacay. Sharcigan ma ahayn in baarlamaanka la horkeeno. Xaqiiqda ah inaannu sharcigan ka doodayno waqtigii dowladdu ay arrimo kale ka doodi lahayd waxay muujinaysaa qofka iyo shaqsiyadda ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull waa nin daciif ah, waa nin la haysta ah, waa nin aan geesinimo lahayn. Senator Jackie Lambie ayaa iyadu aaminsan
in doodan la xariirta firqada 18C ee heerka midab kala sooca ay ka weecisay dawladda iyo mucaaradkaba arrimaha kale ee muhiimka u ahaa shacabka Australia.
If only the changes to the pensioner asset test was given the same amount of airtime as 18 section 18C,
haddii la siin lahaa isbedelada lacagaha cayrta waqti la mid a kan la siinayo sharcigan midab kala sooca, haddii isku si ay xisbiyada liberaalka iyo mucaaradku uga fakari lahaayeen, waxaa dhici lahayd in kumaan kun qof oo howlgab ah inaan lacagta ay qaataan laga jarin sannadkan. Haddii lacagta cayrta ee qoysasku ay qaataan ee la joojiyey in la kordhiyo sannadkii lasoo dhaafay, haddii waqti la eg looga doodi lahaa oo la siin lahaa kumaan kun qoys, ma ay lumin lahaa hayn $2 billion oo la siin jiray.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 PM, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.